nifanane nawe, nifanane nawe, moyo wangu ufanane nawe, nifanane nawe, Yesu, nifanane nawe Baba, maisha yangu yafanane nawe, Yesu,
nifanane nawe,
Yesu wangu,
nifanane nawe.
Hallelujah.
Moyo
wangu
ufanane nawe,
nifanane nawe Bwana,
nifanane nawe,
nifanane nawe,
nifanane nawe,
maisha yangu,
maisha yangu,
Hallelujah,
nifanane nawe,
nitengeneze Bwana wangu, maisha yangu yafanane nawe Bwana, nitakase Bwana, nifinyange utakavyo, mwenendo wangu ufanane nawe Yesu, wewe ni mtakatifu sana, nifananishwi na yeyote, maisha yangu yafanane nawe, nimekuchagua wewe, nimekufuata wewe Bwana, maisha yangu yafanane nawe, Yesu
nifanane nawe,
Yesu
nifanane nawe,
nifanane nawe Bwana,
moyo wangu
nifanane nawe,
nifanane nawe,
nifanane nawe Bwana Yesu,
nifanane nawe,
maisha
yangu, maisha yangu,
maisha
yangu,
nifanane
nawe,
nifanane nawe,
nifanane nawe,
nifanane nawe,
nifanane
nawe, moyo
wangu,
nifanane nawe,
nifanane nawe,
nifanane nawe,
nifanane nawe,
Mungu wangu, Yesu wangu, maisha yangu ya kufanana
nawe,
maisha yangu ya kupendeze wewe Bwana, nifundishe Bwana kukupendeza wewe tu, moyo wangu ukupendeze wewe Bwana, maisha yangu yafanane nawe Bwana, tabia zangu na mawazo yangu ya kupendeze Bwana, yafanane nawe, nifundishe njia zako, nifundishe mapito yako, moyo wangu ufanane nawe, nifundishe sheria zako, nifundishe hukumu zako Yesu, maisha yangu yafanane nawe Yesu,
nifanane
Yesu baba yangu,
nifanane nawe,
nifanane nawe Bwana,
moyo wangu,
moyo wangu,
nifanane
Yafanane,